Ish. Hello,
Koko, Koko, eh boy, bula, bula boy. Sir, tako mo tse boy. Kere ka bone chiri ya tsa ka mo next door. A tsa ka next door boy, ke mmone ka matlwa. Ka no bona re ke mmone. O bona re ke mmone
boy. Every time I get a phone, no bolale le khuwa.
Boy. Ah boy, sala mfani, sala mfani. A lo go botsa re taekela mfani. A ra, to lebele tse cheleta. Lebele tse cheleta mfani. Ja boy. Oh, boy.
Life is pain.
What is our fun?
Sure.
So that we should put my lady, boy.
Sure. I remember that day, Negidi Balagi Topi. Candidira Zagatone din Shebile. Hobolella Nete and Negetabile. Bagdira Zagatone di Halefil. Papilla Babolella Babolella Cacadi Tori. Ya ne ke fitla da so ya go Pitori ngwanuza a thoma go tshentshanyana a bona bakae bale ba go Pitori gore ne ba mo chamile no yana pelo e botlhoko ba monkile my heart is broken I don't know why ne ke di bala ke thikene ai he le rato le bokete le paletse ba sekete ai no ka bolela pelo e botlhoko khalekele ka leka mara la go padile pelo ya ka yona yona we thabile go bolela neto thabile mo pelong go bolela nete no bubile pelong I thought that when you are the one re tlo last forever nna le wena mare what do you did wa roba pelo aka no yana moya ka hema ha botlhoko no yana h pelo ya ka e botlhoko kelele e botlhoko tse tsotlhe di botlhoko flopa gore banyana bone ba rata fighti horo wa methena a tshele ka di righti I don't know why ba nagana ba wise even though a o tlhala ga nagane twice ga o nagane le gore pelo yona e reng kelello e reng maikutlone a reng gore ba rata fela gore bona in pain this girl nan drive insane faru
today ke broku a ke na zaka a ke na Akena di sente ke le rato
Wa tswana la nga ba le disaka ka ba le nyoko ka tlhoka le rato Mara tswana baby ke bigele
Koro wena be khetetse wa hao Baby kele kopa ulukule Le nna ke kone o kreya wa le rato
Thank you.